iBhayibhile yebana ukuyazisi xa uThixo esenza konke. Ibhalwe nguEdward Hughes, ifundwa nguMaria Sekgutla. Nqibelelana www.bibleforchildren.org. Senziwe ngubani iBhayibhile ilizwi likaThixo isixelela ukuba isizwe senziwa kudala. UThixo wadala umntu wokuqala wamthiya ngokuba nguAdam. UThixo wabumba umntu ngothuli wasemhlabeni wamphefumlela emthatheni akhe imphefumlo yobomi, wabanga umphefumlo ophilileyo. Umntu wazifumani sele emsiriyozweni omhle oyi-Edeni. Naphambi koba uThixo enze uAdam, wenza ihlabathi elihle elizaliswe izinto ezimangalisayo. Kancane kancane uThixo wenza iintolana nemithebelele, iintyatyambo ezimavumba amnandi, nemithi emide, neentaka ezintsiba mabalabala, neenyosi ezivuvuzelayo kunye nosinyeke. Phofu ke uThixo wadala yonke into ekhoyo, yonke into. Ekuqaleni, phambi kokuba uThixo adala izinto zonke, kwakusenyanyeni kungekho nto ngaphandle kwakhe. Kwakungekho mntu zilwanyana, kungekho kukhanya okanye ubumnyama, kungekho kunyakazela nazintshunkumo, kungekho zolo namhlanje nangomso. Ibe nguThixo yedwa ongenasiqalo waze waqala wasebenza wadala. Ekuqalekeni uThixo wadala izulu nomhlaba. Ke ehlabathini kwakusekunyanyeni, kuselubala, kwakumnyama phezu kwamanzi kwezonzibila. Wathi uThixo makubekho ukukhanya. Kwabakho ke ukukhanya. UThixo wakubiza ke ukukhanya imini ubumnyama, wathi bubusuku. Kwahlwa, kwasa, yalisuku lokuqala. Ngosuku lwesibini uThixo wahlanganisa amanzi angaphansi kwamazulu. Ngosuku lwesithathu wathi uThixo, okomileyo ngumhlaba. Kwabanjalo. Wathi uThixo, umhlaba wawuphume uhlaza, imifuno evelisa imbewu, imithi yeziqhamo eyenza iziqhamo ngohlobo lwayo. Kwahlwa, kwasa, yangumhla wesithathu. UThixo wenza ilanga, inyanga neenkwenkwezi ezininzi ezingabhalekiyo. Kwahlwa, kwasa, yangumhla wesine. Izilwanyana zaselwandle, iintlanzi, ominenga banyakazela elwandle, neentanga zezulu zaphaphazela phezu komhlaba, zalandela eluhlwini lwakaThixo. Kwahla, kwasa, yangumhla wesihlanu. Emva koko uThixo wathetha wathi, umhlaba mawuphume imiphefumlo ephilileyo ngohlobo lwayo, izinto ezizitho zini nezinambuzani nezinto eziphilileyo zomhlaba, kwaye kukho iindlovu ezishukumisa umhlaba, inkawu ezintwebileyo neengwenya ezoyikekayo, imisundululo enyakazelayo nezinye inkobo ezininzi. Kwadla. Kwasa yangumhla wezithandathu. UThixo wenza enye into ebalulekileyo kakhulu umhla wesithandathu. Yonke into yayise imlungele umuntu. Kwakukhona ukutya emasimini, nezilwanyane nazo zilungele ukumkhonza. UThixo wathi, masenze umntu ngokomfanekiselo kufana nathi. Makabe nokhosi ezintlanzini zolwandle, nasezitakeni sezulu, nasezintweni ezizitho zini nazinambuzane. Amdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe. UThixo wathetha ku-Adamu wathi, yidlani konke okusemyezweni, kodwa wona umthi wokwazi okulungileyo nokubi ningadli, ukuba nidlile kuwo umthi nakufa. UThixo wathi, akulungile ukuba umntu ibe yedwa, wathi, ndakumenzela umncedisi onguwabo. UThixo wazizisa izinto zonke eziphilayo phambi ko-Adamu. Iintaka zezulu nezilwanyana waza ku-Adamu wazithiya amagama zonke. Kodwa phakathi kwazo zonke izilwanyana neentaka zezulu akubangakho nanye efanele ukuba ngumlingani wakhe. UThixo wawisa ubuthongo obukhulu phezu ko-Adamu, walala wathabathala lunye ezimbanjeni zakhe, wavinqa ngenyama esikhundleni salo. UThixo wadala izinto zonke ngeentsuku ezintandathu, waza walusikelela usuku lwesinqenqe, waza walwenza usuku lokuphumla. Emyezweni wase-Edeni, uAdamu nomkakhe uEva benolonwabo olukhulu, behlonele uThixo. UThixo eyinkosi yabo, umboneleli kunye nesihlobo sabo. Xa uThixo esenza konke, ibhale elisuka emzweni akaThixo eliBhayibhile ifumaneka kuGenesis 1 kufika kwi-2. Ukutyelwa kamazwi akho kuyakhanyisa. Indumiso 119:130. UThixo uyayazi ukuba senze izinto ezimbi, azibiza kokubona sisono. Umvuzo wesono kukufa, kodwa uThixo uyakuthanda anokuba uthemele unyana wakhe, ukuphela kwakhe uYesu, ukuba afe emchwalezeni uhlayiwe ngezono zethu. UYesu wavuka ekufeni, wabuya wanyukela emazulwini. Ukuba uyokholwa uYesu umchela akuba akuxelele izono zakho. Ukuba uyakholwa ukuba le yinaniso yithi kuThixo, Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba unguThixo kwaye weza waba ngumntu ukufela amatyala am, wabuye waphila kwakhona, nceda ungene ebhomini bami undixolele izono zam, ukuze ndibe nobomi obutsha, ukuze ngenye imini ndihambe ndiyokuba nawe ngonaphakade, ndincede ndikuthobele sendiphilele wena njengomntwana wakho. Amen. Funda iBhayibhile, uthethe noXhwithu yonke imihla.